exclusive from ZambiaMusic94.com.
Yo, Casey. I'm barely so we in the building tonight. Boy, Cash J. Mul.
Bowie. Kujani na nujela moenda. Uvala makamba opa opa. Ninatukwa ni drama zanena. Mpawi. Kujani na nujela moenda. Kuvala makamba opa opa. Ninatukwa ni drama zanena. Mama told me don't cry.
Je sais si c'est encore un pédé.
Quand les amours m'ont coulé, Mama told me don't cry. Je sais si c'est encore un pédé. Quand les amours m'ont coulé.
Generosi na mela pa concrete, vali inspired loki. Na pita tena muvambili, no wonder next single mwoni pompi. Elo, watch how you approach me, uliamula you knew is not me. Samu teo yu nilikoki, wamo waka kwe wati wamo loki. Nenzo suka majila mwa modbo, bata pa majila yali motpo. Brother, what you know about kutia uka penze impossible. The bats we kissed, okay kwenze kukapitia mwa kutipish. Ufani kacheno tasha wajize uka jumpa above si kiss. Sembe si microphone na fighting spirit ikanga. Niliku, mwese mwete nzopeze kachati limo. Olovati pasa ma attitude. Underdog to a CEO. Kumashon take a chili low. Veni nakula na wubali proud you when they see me mo my video.
Mama told me don't cry.
Don't say she's a corrupted.
Kaleza mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. So says it's a gonna be done. Kaleza mwamu na kulimba.
Life in a cool at the film bone kapa mone kwa tinali chindi kafwa. Kapa never worried, no what no one in angba. Lembo de saka. Movie the wale mone kwa to send ya kujim kashinta mendia. Ka. Munja de kuba ni snot your foot, but umuti mountain in ka. Ka. In kondo na kapoe. Mum kondo na kapoe. Dida dida pwechi waya owe. Brother bu chush kebu nobe. Kanda dida. Van to pa lunch time. Pakuta kwi tati sode. Boy ni mumudi rona de pita. Tetim pivi la mahala no way. Da. Nale pita munsele. Manoko no kwa machatile. Nyoko muchinshina pokelo mushiku na yambile ukushile ndiantiko. Unyali kemu ya fitala kule mwana kwa jilesa tea kufala. Went to school isapate usha vuzoka na masampuiti ya fya kufala.
Mpawi, Mpawi. Kujo nina nujela moenda. Uvala makamba oka oka. Ninatukwa ni drama za nena. Mpawi, Mpawi. Kujeni na nujela moenda. Kuvala magamba oka oka. Ninatukwa ni drama za nena. Mama told me don't cry.
Don't say she's a corrupted.
Kaleza mwamu na kulimba. Mama told me don't cry. Don't say she's a corrupted. Kaleza mwamu na kulimba.
Exclusive from ZambiaMusic24.com.